Marias, Shapo wena na di menas, ufadi barije di belas, eke rasa uriki jealous, upapa baru na lele nas, we dile famous, kama pilo ama dangerous, utwere bani na ba fosloras.
Two on the front of the Tibulo, it's a Rakana, Unkamusuru, Tibulo, Kabusikana, Miri, Lidu Hosa, Tibile, Luvikana, Notara Leto, Tibile, Lopara Poetikana, Sis, Jalutira Pitrekana, Funny, you pick it and we wreck a chicken, Piano Tool, Tinja Lilibito, Bomma, Upani Tolino, Tadija Kunchanumba, Katala Lokana, Laro, Ola Lanka, Kakia Bula Rakane, Kagana Nakoyaga, Kakia Hotel Lakane, Kesina Nakoyaga.
Uzonkumbula kubo bonke nobumhlungu ngangihlala ngiseduze kwakho noma ukhala ngekududuzi kodwa namhlanje uyangikhulula utshela abantu ngiyacasula utho wami umzimba uStephen uprofessor zekuthi uyazi ngikuthandile futhi bengikuthembile ukuthi ungowami kodwa ungiphoxile inhliziyo yonilo adlala ngami solixhoshwa libike ithando lami ulahlile ungasangithantula ingoma kalira ngoxeshwe nawunasikhathi awumamele ngikutshele kowuthule ngikubeke ngengihlebe kumadoda uyisihlebe bakuyeka kowungixeshe mina ngengithembi le ntombi enomusa ngengikumele usebenze ikaru jakuphisane ngekhekhe uthando lwethu yimo ohloniphayo ohluphekayo iy'ngane zethu yimo ophekelayo washelayo imoto yakho yimo oyikhokhelayo osebenzayo wena uphendule i-ambiyansi usugitshelwa abagulayo
thanda umuntu kunzima uhlala ungajabuli kunzima ngelinye ilanga uzongikhumbula senza ngathi angithanda kanti wena udlala ngami ngelinye ilanga uzongikhumbula
Direte uwima, ujela kibari uwima, ujela Facebook uwima. Ha, untiesta eh.
Ha, ha, utangopul.
Untiesta eh.
Ha, ha, utangopul.